jam on the beats. Oh yeah.
Yalikona macho, moyo kakupa. Unitunzie, uko peke yako, punguza pupa. Nyurumie, penzi usije niacha doro. Nipe nyama sio kongoro. Mapenzi ya moto moto so kiporo. Kaumeaga kumbuka ya lei, my baby, please don't let me down. Twende home, shamba sole, siwezi, siwezi, kukuacha mbali siwezi. Mapenzi, mapenzi, kwangu wendo wangu saizi. Nitakulinda na mishale, nitakukinga kila chale. Kisha nitoa na mashahidi, joto langu kwenye baridi. Baby, penzi usije na chadoro. Nipe vyote so kiporo. Mapenzi ya moto moto so kiporo.
Yani mapenzi moto moto.
Na leo kwa sofa so godoro. Hey, hey.